Exclusive from zhitspromos.com.
Walishiba kuwa pangenda la mefshiri kitipa mubiru yoko etangwe. Walishiba kuwa konto kefimba mbafia pusara no bengo kambe. Iwe kuchitafele wa
Olewa.
Iwe kuchitafe joa
Onjoa.
Aleta chio shotasi
Shota.
Haka manja kubokosi
Boko.
Do you know you can get any type of sugar daddy with a biggie bokosi? Do you know you can go pa vacation enjoyment mini aspana sosi? Yo kushitafele wa
Olewa.
Yo kushitafe joa
Onjoa.
Aleta chio shotasi
Shota.
Put your hands on your bokosi.
Boko.
Do you know wawa no mukuba, golide, emeroju, kukulukungu? Did you know nga wati umekepo, baku kumbwa na pokuwa ifunya mulukungu? Iwe kuchitafelewa,
olewa,
iwe kuchitafejoa,
onjoa.
Aleta chio shodazi,
shoda,
faka manja kubokosi.
Boko.
Walishiba kuwa timsi ya muisho na mukarare kwa burano kufiruawe. Walishiba kuwa twika mwanza mutare mampito wera na mwanambewe. Iwe kuchitafele wa
Olewa.
Iwe kuchitafe joa
Onjoa.
Tacho shodazi
Shoda.
Haka manja kubokosi
Boko.
Do you know ati kuwa leta mochenji mufami ndolo muli ndende kufipa? Do you know ati wali muvele vele urine chumwela chakusunga life yaba kuika? Chako fele lewa
Olewa.
Chako fe joa
Onjoa.
Tacho tozan shodazi
Shoda.
Manja gwira ni kubokosi.
What you ziba with your type of body, you can get the money to impress your mommy. Do you know you can move lupidi with your mobili ngape wobutani? Kushitafele lewa
Olewa.
Asanshapo na joa
Onjoa.
Head knees and shoulders
Shoda.
Biga maboko kubokosi
Boko.
Na wishibanga wasarapu kepo tekala wayama kumwakula ndande. Na wishibaku wapangi kanga king buka jizo norontire badande. Wewe kuchitafele wa
Olewa.
Wewe kuchitafe joa
Onjoa.
Aleta cho shodazi
Shoda.
Faka manja kubokosi
Boko.
Ushawadi shibati ngori fetch best best fetch kadi kuwa sababu na CEO. Ushe sis mwadi shiba fetch nona digiri kuwa foda mane pabirola padifo. Secret feni lewa
Olewa.
Ateni kama feni joa
Onjoa.
So apeka tama shodazi
Shoda.
Then pukunya po bokosi.
Wadishiba life ya riba fe simple. Sala puka ref chaladisha pinto. Pene padi beat paka chinso. Not padi ya wakota na marinko. Just do the lewa
Olewa.
Give daddy some joa
Onjoa.
Amani ya kumye shodazi
Shoda.
Maboko eka te bokosi
Boko.
Thanks for downloading from zhitspromos.com.
Nexus Music.
Yeah, I didn't know what it is, right? Mazo on this.